Isahluko 3. USolomoni wakhe ubuhlobo noFaro inkosi yaseGibhithe. Washada nendodakazi kaFaro, wayiletha edolobheni likaDavide. Waza waqeda ukwakha indlu yakhe nendlu kaJehova nodongo olubiye liJerusalema. Kodwa abantu babesanikela ezindaweni eziphakeme, ngoba kuze kube yileso sikhathi indlu yegama likaJehova yayingakakhiwa. USolomoni waqhubeka emthanda uJehova ngokuhamba ngemithetho uDavide uyise ayemnyale ngayo, ukuthi nje wayeshisa imihlatshelo ezindaweni eziphakeme. Inkosi yaya eGibheyoni ukuyokwenza umhlatshelo khona, ngoba leyo kwakuyindawo ephakeme edumile. USolomoni wanikela ngemihlatshelo eshiswayo engu-1,000 kulelo altare. EGibheyoni uJehova wabonakala kuSolomoni ephusheni ebusuku. UNkulunkulu wathi, "Cela lokho ongathanda ngikuphe kona." USolomoni waphendula wathi,
"Ubonise uthando oluqotho olukhulu encekwini yakho uDavide ubaba, njengoba ahamba phambi kwakho ngokwethembeka, nangokulunga, nangobuqotho benhliziyo. Ubulokhu uqhubeka umbonisa uthando oluqotho kwaze kwaba namuhla ngokumnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe sobukhosi. Manje, Jehova Nkulunkulu wami, wena wenza inceku yakho yaba yinkosi esikhundleni sikaDavide ubaba, nakuba isencane futhi ingenalwazi. Inceku yakho iphakathi kwesizwe sakho osikhethile, isizwe esinabantu abaningi abangenakubalwa. Ngakho, nika inceku yakho inhliziyo elalelayo ukuze yahlulele isizwe sakho, ihlukanise phakathi kokuhle nokubi, ngoba ubani okwaziyo ukwahlulela lesi sizwe sakho esikhulu?"
Kwamjabulisa uJehova ukuthi uSolomoni wayecele lento. UNkulunkulu wathi kuye, "Ngenxa yokuthi ucele lento, awuzange usicelele ukuphila isikhathi eside, noma ingcebo, noma ukufa kwezitha zakho, kodwa ucele ukuqonda ukuze wahlulele kahle amacala. Ngizokwenza lokho okucelile. Ngizokunika inhliziyo nokuhlakanipha nenokuqonda, ukuze njengoba nje kungakaze kube namuntu njengawe esikhathini esidlule, kungabi namuntu njengawe ngemva kwakho. Ngaphezu kwalokho, ngizokunika nalokho ngakucelanga, ingcebo nodumo, kangangokuba ngeke kube nankosi njengawe zonke insuku zokuphila kwakho. Uma uzohamba ezindleleni zami, ngokugcina isiqondiso zami nemnyalo yami, njengoba nje uDavide uyihlo ahamba kuzo, ngizozandisa nezinsuku zakho." Lapho uSolomoni ephaphama, wabona ukuthi bekuyiphupho. Ngakho waya eJerusalema wafike wama phambi komphongolo wezivumelwano kaJehova. Wanikela imihlatshelo eshiswayo neminikelo ehlanganyelwayo. Wenzela zonke izinceku zakhe idili. Ngaleso sikhathi kwangena izifebe ezimbili zama phambi kwenkosi. Owesifazane wokuqala wathi,
"Uxolo nkosi yami, mina nalona wesifazane sihlale endlini eyodwa, ngibelethe ekhona endlini. Kuthe ngosuku lwesithathu ngibelethile, lona wesifazane wabeletha naye. Besindawonye, sisobabili kuphela, akekho omunye obe nathi endlini. Ebusuku, indodana yalona wesifazane ifile, ngoba ulale phezu kwayo. Ngakho uvukile phakathi kwamabili, wathatha indodana yami eceleni kwami ngesikhathi incekukazi yakhe izumekile, wayibeka esifubeni sakhe. Wabesethatha indodana yakhe efile, wayibeka esifubeni sami. Lapho ngivuka ekuseni ukuze ngincelise indodana yami, ngithola ukuthi ifile. Ngakho ngihlolisisile ekuseni, ngabona ukuthi akuyona indodana yami engiyizele."
Kodwa lona omunye wesifazane wathi,
"Cha, indodana yami yilephilayo, indodana yakho yilefile."
Kodwa owesifazane wokuqala wayethi,
"Cha, indodana yakho yile efile, indodana yami yile ephilayo."
Babephikisana kanjalo phambi kwenkosi. Ekugcineni inkosi yathi,
"Lona uthi, indodana yami yile ephilayo, indodana yakho yile efile. Nalo uthi, cha, indodana yakho yile efile. Indodana yami yile ephilayo.
Inkosi yathi,
ngiletheleni inkemba.
Ngakho bayilethe inkembe enkosini. Inkosi yathi,
hlukanisani lengane ephilayo kabili. Enye ingxenye ninike omunye wesifazane. Nenye ingxenye ninike omunye.
Ngakho owesifazane owangeyakhe indodana ephilayo wancenga inkosi ngoba wezwa ubuhlungu ngendodana yakhe. Wathi,
Nkosi yami, ngicela umnike ingane ephilayo, ungalokothi uyibulale.
Kodwa lona omunye wesifazane wathi,
Ngeke siyithole sobabili, mayihlukaniswe phakathi.
Inkosi yaphendula yathi,
Nikani owesifazane wokuqala ingane ephilayo. Ningalokothi niyibulale, ngoba nguye ongunina.
Ngakho wonke u-Israyeli wezwa ngesinqumo inkosi eyayisikhiphile, futhi wamangala ngenxa yenkosi, ngoba wabona ukuthi ukuhlakanipha kaNkulunkulu kwakukuyo ukuze yahlulele ngobulungisa